Solo bendicinga ngawe ndibawela ukubona ndikhalela sonke imini zethu andifuna uthando munye ngoba sakhumbula andikwazi ukulibala ndikhalela sonke imini zethu.